Greetings, Wabi International, aka YBL, baby. I present to you Real Vin, Chino Kid.
This one's a banger.
Unafiki, mispendi. Unafiki, unafiki, siletea. Unafiki, mispendi. Unafiki, unafiki.
Oi, if you want to diss me, so diss me direct.
Japenta, Japenta. Japenta, Miss Japenta, 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 Miss Japenta.
Ajino wanama.
Hi Saidi, unafiki unafiki my G. Nje kunisifu kuniponda IG. Unaona raha basi. Domana shobo na zi balansi. Kuepuka mambo ya kiwaki. Mboi mboi titi futati. Yani mazoe asi ataki. Mistaki. Unafiki. Mispendi. Unafiki. Unafiki. Silete. Unafiki. Mispendi. Unafiki. Unafiki.
Oi. If you want to diss me, so diss me direct.
Japenta, 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 Miss Japenta, 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 Miss Japenta.
Ajino wanama, Ajino wanama, Ajino wanama, Ajino wanama.
Aqui.